thank you by my side. Everything good, ain't no change in Bilabako. Webare kunjagala, ai mukama katonda. Nzani, alabika bulungi kati, kuba yekwe. Jami love, ye katonda gwensinza. Jami love, wamanyi gwensinza. Jami love. Yekatonda gwensinza, jami love. Wamanyi gwensinza, jami love. Yekatonda gwensinza, jami love. Wamanyi gwensinza, jami love. Yekatonda gwensinza, jami love. Buno bujulizi kayimba kano kenkubye. Ntasime bulaji wabajaja bagera. Binji byonkoledde mukama. Besi sobola kumenya wano nembi malayo. Ompado bulamu, uwesi sobola kugera ganya na muendo. Mazi mokola bien kusaba byona godo bikola mubavu nomdabirira mundu ade nonzi janjaba yeah amazi mokola bien kusaba byona godo bikola yeah katonda gwensinza jami love yekatonda gwensinza jami love wamanyi gwensinza jami love yekatonda gwensinza jami love wamanyi gwensinza jami love yekatonda gwensinza jami love wamanyi gwensinza jami love yekatonda gwensinza jami love wetaga mukama obulamu bwokufuko bwakabi wetaga mukama na omwavu gwokukyusa embeera twetaga mukama katuve mu malala genseno wetaga mukama gwenange nze nawe buno bujulizi kayimba kano kenkubye. Ntasime bulaji wabajaja bagera. Binji byonkolete mukama. Yeah, 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 mukama. Jami love. Yekatonda gwensinza. Jami love. Wamanyi gwensinza. Jami love. Yekatonda gwensinza. Jami love. Wamanyi gwensinza. Jami love. Yekatonda gwensinza. Jami love. Wamanyi gwensinza. Jami love. Yekatonda gwensinza.